Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakiraabe heedibe studio tamani odo sa saki ko modo Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do di jodi men zone la presse de bamako gani kante jodani en to boggi jande to golleji lugade paade de mobudu soldats en mali habatobe sema kanyebe plateforme de puddi kenya to gawoto yambere mudum wadi badangal gawo nokku d'accordé mokko hore balahal nana en gawo jetti puddade di golleji yo dum gikke mawdo bangal hono wartugol deejere leleedi meden ni batu bamako fuddi kenya do no galluje afrique de gondi hodirde ni fawarde e tidalaji mudum hejabe leedi afrique kewde kawri e odo batu UNICEF wi weltike e golleji mudum bangal totingol beengu le imanana de famminde ujinaaji temel taton debbo le region gaji kulikoro siga su segu fawarde bamako yo ujinaaji temel en joyon goni famminaabe nenno ko buri hebaama hen yo di goni sembe kabaruji dum en jogani don bismillah madon e dossier yo tamani Senegal Marti Kumpa hono nangude yimbe didon sikitanobe wondude e jiadinkobe dande jiaabe Mali gote mabbe o kay ana wawi andande hono torra ngadu ko garam basam ka e wi hari bumisis kon kejaada hala police Senegal gote e o kay yo malinka jiaado tumbutuna e micintinde on tan torra garam basam ka wadi no hono maybe sapenjo fudio civilien ana burno du torrobe taton heddibe hen hono golleji lugaji arani mobudo soldats e mali habatobe plateforme kanyobe sema be tagu maysa natingol hewbe le larme mali pono puddama alkamisaare kenya to gawoto yambere golleji mudum puddi wadama du wadama badangal gawo le nokku d'accord de mokto keddena mamadou sam seyou
yambere nde waddi do sollasabe leedi mali e kanye kabatobe gubal plateforme e gubal sema sayaji sollasabe lolli do treyi be fufu be borni non sollasabe ana ngadi non kufina kabatobe gube de ana pilki non kala e mabbe dun ana habbi non leful e sollasabe libe yo boddejo be hakkunebe lollirbe sous officiers be yo hude hecco yebe officiers be yo olo yo dental temere njagomo yimbele kani wadde lugungul be sifa mo fuf temere dido nyande alkamsare nde hakketeema do yimbe le gonno do nokku d'accordé mok mo fufu e mabbe dun na jogi kaborgal mudun be dentinatude le mobilage luli de picop nangude lawul gaaw kejaabe laamu leedi mali be fedde minsma e be fedde barkan fufu na gonno ton be fufu kuliti wide beltima sanne e fudugol gol lugugol burti nangul labe kewdi e le ko jabbi kejaado laamu o Bokar Bagayogo kanko dun woni jokko gouverneur gaaw o kuliti wide o do nyaloma ju nyaloma barkindo wonande be leedi mali ni fufu
golleji lugaji paale de waddani hono yoga e baale haala nana en gaaw ka weltade se njetta di e le ben amiru songabe ana e holitinbe yo dun taguma se tentidi do dokko gikadu joingol dun jengigol hono golle kawral deejere e dewrintinangal kanko Moussa Souma Maiga amiru songabe to gaaw to wonko haalde se ko gajigo keddena Mamadou Sama Seku
soni lugungol dum cannaka hore fa hunde hebataake gollede der talkundu en jitterga fe hinnade dum yala golleji talkundu ana kaba law lugungol latto sababu holare hewte hakunde solnasabe famabe e kawtobe gubede dum hewi nafa sanne sabe fay bibe leedi matan majjere mudum so gonga min kami weltike sanne ko golleji lugungol puddi hande ko majjere mawne non bangal ko heddi gollede der talkundu dennom ne darda jamare nde yo nawtoro golleji talkundu yo bettino dum faabaade kabaru lugungol kongol fuddiri temnder ko hubinaki fay sede keddibe ngaran tagal joni fuddode buri tidde der kala hunde
kala ko jiddon famitaade podde faydo be malama Facebook na Twitter do studio tamani ko heba e nande heedi Niger masiba fewtinama larme mabbe le region Tillaberi badangal kerol Mali fa sodda 550 on keddi hen wabbe o golle jari heedi sobbulu fulnange e saha leedi ndi heedi kerol Mali to keddano Mamadou Sama Seku fa famu wada
nokku resolasabe gonde der lamu walam wonko jo en kaborde chamu dumun en kumandi be denagu leedi nijebe kuliti wide solasabe sappo e go on kiddigi hen ana e mabbe officier goto bondereebe be ngujji dun mobilaji jeddi ngadi yite nay goddi fadde mabbe dogude yaade hedere saha leedi ndi e badade kero leedi Mali beta alkamsana de woni ko solasabe leedi Niger jokiti be do bondereebe dogube yaade hedere leedi Mali solasabe leedi Mali be dun na gonde e haybude kero ngul wakka juno kay ko goto andita kabar bonandaji di kacital kewdi an do gubal Abu Walid Asarawi golidowo e gubal état islamique odo terroriste diado leedi Mali ngodo de sa leedi ndi waddi non bonondaji kewdi to leedi Niger ton e le libi jabbidi dido bonondaji fufu ngadi jonte seden tagal batu G5 Sahel ombe anya jati ju inde dental solosabe bangal habgol terroriste mbé ndir odo batu kanko horjo leedi Niger Mahamadou Issoufou wolti non jati be ngada imadraji fode e perde kubinali terroriste mbé to leedi Mali ton
kejada hala larmi leedi Niger andini ka masiba wadi maybe sapenjo e barmudo sapenje non les soldats leedi Niger wala fuko andini ka bangal hono mobilaji nabadina chumadi batu sapenje do bamako fuddi kenya sisili hikka o woni hodugo le galluji afrique de tidalaji mudum e hono e joteji njaje fitde de do galluji e wi abdullah kulbali horejo batu o gal kawratal fabaton hokkudi jogalaji ido tidalaji andan andadi nenno kerdano Ousmane Niale Bouli fa famu wada
e wi dunken ande jonoone arande ko buri feccere bi adamalle aduna fulle galluje mawde ngoni e kulli wiide e jatte do e 2050 le himbe temedere fu chapande jeego e jeegon tawete le galluje dum an hollita milliard de feccere latto gallunki on wattu le ben temedere fu chapande jeeno yo himbe afrique e asie batte dum yambere sappo e jeddo berde botu bamako fuddi kenyan do bamako do sisli chubaado hikka jogol galluje afrique tidallaaji e yirwere galluje de horejo hejjabe union européenne le mali holli wiide sisli chubaado o an haani sabe beedugo himbe runde ndali ngalluje de alen hole ville micindini wiide dabareji anakaani dartede fati allaaji di kebene jokola batte o kabaaru miijoji ngatteli balde tati worebe gollirde rewbe worbe gombe li balle politique lamun koobe janginoobe jande do dowure dunke ande hejaabe societe civile afrique adno fu kawtan dukindir hakkilo do kabaaru mu nenono woowir hitande fu tiagal o batu tongande watte juude horeju leydi mendi windande du watte hokke balle communide yirwere leydi afrique
Ewi UNICEF na golleji tawtinugol be ngun gondi le mali do nda fedde wadi hono hejo golle paabi ngodu famindo no ko buri ujinaji temdere debbo du kabar mudu le region ngaji kulikoro sigaso sigu fawarde e ngallure bamako yo dum hakilanta ko gouvernement mo gouvernement hebi se banque mondiale faabi dum kanko nyaga sai ko horejo yotti gol kabaruji fawarde yirwere UNICEF Hadi et Madame Kambaketa, Ketena, Mamad Samsek.
Et c'est un travail de longue haleine que nous.
Le collège qui est Miki Bikinadi, de raison à Jinaidi. Il m'a dit Chakiti Lata, de Hunchangul Hore, Unaji Tamer Taton, Robe. Yalla, Yungatan Hakiliad, de tous les d'autres. Nden Novaka Jun Om, Nimila Vide, Kobudi, Ujunaji Tamer, et John Robe, Kunchanama Hore. In Dauridun, Nokobudi, Ujunaji Tamer, et Jeton, Yim Ele, Martina Kumpa, Otto Sisli. Bangi Kotodum, Kuani Sane, Kogulidal, Hakun Amen, Edina Kobe, Lati Sababu, Ujunaji, Ujunaji. Bele andine kabar mudun bangal wajuji bedo dina kobe den no wakati jun o in hulta wide kabar haybugol bengu wana hunde wanyande der leedi mali bangal cuudi le kol dikay min dawri hunde lolirnde yontere jande subare jangnirde ne min ngado wita yontere mudun bangal jande kettaade do cellal
bi model sur la santé de la reproduction
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden tan ke ben famato kayeto batu natinde yimbe sukaba hono wartube yewde njola be joydima kenyen den no yo banque africaine de développement do woni banque darani de kabar yirewere afrique le gollidinde e ministère kumani do golle kanyu e mabalin kobe njolaade o kumadi e latagol o do batu fa fam hebe le ko buri milioji temed jetti e chapande joy sefa kasin dinanodi le hono dabar golle hitande 2016 yo ko badato milioji temede nay e chapande nay e jetti tan sefa ngoni kebaadi o kabaru andinama kenya le batu conseil de gestion 2016 suudu do toro mawdu kadjelotu batu o moobi hono horebe politiki ton faawarde e laamu kombe kanyu e wallobe kabaru cellal ton fu batu fuddi kenya kuchala do jogola kaaki do posonaji ngadano ana buri chapande nayon hejaabe baale haala nana en baale remobe kanyu e daranibe golle remobe haabu moobe dibe e odo batu yo gollirde cenan ton darani odo batu balde tati fa masala hebe do dingoni kabaruji dum en jogani on bismillah mawlan faande kede hedaade yotor man yeso yen tawde jam
Money.